chizimidundo.com.
Shebi kidanda.
Chenga zangu kama pakome Heshima ukuitaka nataka unikome Ulipona mimi nipo kuli zangu kama pakome Heshima ukuitaka nataka unikome Shangazi wa taifa utakuwa wewe Kwa mitunzo gani unayotunza Wewe shangazi chizi wa taifa Kucheza ujui mibu inafunza Shangazi wa taifa utakuwa wewe Kwa mitunzo gani unayotunza Wewe shangazi chizi wa taifa Kucheza ujui mibu inafunza Wakati Umekauka kao Huna tofauti na jiti Tasha posti nyau Shangazi huna hiyo bahati
Chizimidundo.com
Wewe kale wajuku Usi wako wakati Umekauka kao Huna tofauti na jiti Tasha posti nyau Shangazi huna hiyo bahati Zungula roho
Shangazi ushazeka Sasa kafanye toba Usitake tukuseme Siku yako ya msiba Shangazi ushazeka Sasa kafanye toba Usitake tukuseme Siku yako ya msiba Unyamaza sinyamazi Una ushua una pua Njini nimekuja juzi Lakini nishatusua Unyamaza sinyamazi Una ushua una pua Njini nimekuja juzi Lakini nishatusua
Samaki, shangazi imekuwa
shanga zimekuma. Naona unataka kiki na wewe kula chuma.
Shemi kinanda
kaka kina mie.
Shangazi habari na kupa, kama huja toka baru, basi na kutoa shipa.
Mama Rukaya, nitie shangazi.
Shangazi hataki kwenda ghetto, shangazi uyo, shangazi
yeto utaenda,
eti ana usingizi, shangazi
yeto utaenda.
Shangazi kala kuku wa watu, shangazi hataki kwenda ghetto, shangazi kanyobia za watu, shangazi hataki kwenda ghetto, shangazi uyo, shangazi
yeto utaenda.
Ana usingizi, shangazi
yeto utaenda.
Chizimidundo.com.